surprise music, baby.
Flaga got the recipe.
Kwanza na fura. Nitaimba na kucheza. Na kucheza. Washa mishuma. Weka keki juu ya meza. Ila usinicheke, nimekuletea zawadi kidogo ulichobarikiwa. Aki mwana mkwete, aje na dumu la maji na sije kakumwagia. Ana kapicha kako nitaka post, poso kupenda itawa cost. Leo siku yako nishajikoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sinyogi pombe leo ntalewa, ni wape shombe walochelewa. Ziki nipanda monde nitapepewa. Pembe la ngombe au malewa. Ila usifoge kusema asante baba na mama. Mulu kukuza ukakua, nakupa na keki kwa wema. Nitaka post, poso kupenda itawa cost. Leo siku yako nishajikoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday. Nitaka post.